yeah, boy, call me number one.
It's good, Dad.
Baby, your eyes on my phone. Yani utadhani body langu sexy, sexy uriyoni. Yeah, always on my phone. Unatazama nani anaini sexy, sexy ajabu umuoni. You better know upendo wangu umeugeuza fimbo. Haya ni mapenzi so wimbo, machozi yamekuwa wimbo. Hari na misi kuwa single. Moyo napenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wai umalizi ukianza, katoko mahakamani. You better go, baby, I'm ready to go.
Rumba.
You better go, I will let you go. You better go, I will let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go, I will let you go.
When I am money,
you better go. I will let you go.
I na musiku wa single.
Yeah. Mweze nuna kichwa chanyoka, si uwezi mzigo wa mawazo. Ninachofia meno ya tanitoka, nguvu za kusukumana sinazo. Nanika kuchoma mkuki, mbona damu zinanivujia mimi. Na kukushiti sikumbuki, baby, utaniamini lini. Furaha imepotea, kila kitu kwako nakosea. Kujitetea, hadi nishaanza kuzoea. Moyo napenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wai, umalizi ukianza, katoko mahakamani. You better go,
baby, I'm ready to go.
Rumba.
You better go, I will let you go. You better go, I will let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go, I will let you go.
When I am money,
you better go,
I will let you go.
Harina misi kuwa single.
It's gonna boy call me number one. Yeah, call the music worldwide.
The Mix Killer.